España.
Limon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram jeenayabo dande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Doumba koyne wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi. Hande eɗen mari toɓɓere wootere nde haalten dow mum. Nde yontere ɗo dande fulɓe no anniyi yewtude fi haala pular, wono gandirɗon fulɓe no ɗuuɗi e nder Afrika, kono haala fulfulde ka no mari noneji sertuɗi seeɗa. En yewtidan e daraniɓe toppitagol fulfulde e wonuɓe e kadi waɗuɓe witto e dow fulɓe, wono docteur Aboubacar Diallo, winduɗo deftere From Babylon to Fouta Diallo.
Piiji joni no waɗi ko haala men on serti, si a ndaari gila Mauritani ha Cameroun ma Sudan, eɗen jogi fulɓe.
Caggal ɗum en jahan Mali e Burkina Faso, ton ko saa'i suɓngoji e nder mojoɓe fulɓe. Nultodiraɓe amen Bamako e Wagadougou yewtan en no ɗum feƴƴiri. Millionnaaji capannayyi yimɓe no haala fulfulde e nder Afrique, ɓen noon no saakiti e nder Afrique hello hirnaange haa hakkundere Afrique. Kono noon fulɓe no haala fulfulde sertunde gila hello naɓi hello. Pular Fuutatooro ano serti seeɗa e fulfulde nde Adamawa, nden nde Fuutatooro no serti e nden haaltende Niger. Non. Dande fulɓe no anniyi etaade anndude ko woni sabu ɗum e holno ɗum saatirte feppine. Ngam haalde fii ɗum miɗo wondi e Mahmad Saidu Balde, on ko suka gambinaajo jooɗiiɗo leydi Japon, daraniiɗo tambitagol aadaaji e pine fulɓe faa e hiwugol haala fulfulde. Amo tawa e nde mojobere Jaabire Initiative dingiral sukaaɓe fulɓe iwruɓe e leyde sertuɗe. Saidu Balde, mi yettima.
Yo, a jarama. Mi salmini mo, mi salmini kadi kala kettotoɗo VOA fulfulde.
Ide wondi kadi e docteur Aboubacar Diallo, on ko iwdi Guinée e Saralon, ko kanko wallifi From Babylon to Fouta Diallo, gila Babylon naɓi Fouta Diallo deftere yewtunde fi tarika fulɓe. Docteur Diallo, mi yettima.
Mi yettima, mi salmini wonɓe heɗade ɗo fo e VOA. Aray, mi wiɓe njarama.
Koɗo men tataɓon ko Aboubacar Hassan Manga, jibinande Gombe lesdi Nigeria, fewdo ɗo hiɗa jooɗi Glasgow Scotland. Mi yettima Aboubacar.
Mi yetti dafawalale.
An hiɗa darani eltugol cukaloy haala fulfulde, aɗa yiɗi andugol fi jande ɓenɗe, hay si tawi noon ko fi karalle kese ma wiyen technologieji janguɗa. A yewtan en kuuɗema ko fewti firuki defte haa e mbodoji ko moƴƴinta ka mejaji rendo. On jarama jaɓde taweede e o taskaram. Mamat Saidu Balde, mi fewta ema e landal am aranal. Yewti en seeɗa fi noneji haala fulfulde e andal ma, holko woni sabu ɗin noneji sertude?
Yo, awa a jarama e ngaɗo lamdal ma. Ton ko mbiɗotomi pularo walla fulfulde e mbawi wiide sertigo, no kadi ko sertigo kadi anaano bedde heewiri. Mbiyam mbawmi wiide ko addi ngal sertigal walla woɓɓe mbiyaɗi caltuɗi pular meɗo ɗo. Ko min e miijo am e ganndal am koɗo woni ɗo kulle yimɓeɓe koɗal ngal, sabu nde ndaari enen fof enen koɗi e dulaaji nokkuji kewɗi ɓeyaɓe to mbiɗa ko Afrique funnaange, ɓeyaɓe hirnaange, ɓeyaɓe dewa e gorgal. E ɓen noon yimɓe ɓe fof eɗen joddi e yimɓeje hewɓe, en joddima e babarankoɓe ko saɓɓe walla woɓɓe ko tubakoɓe français ko wayno. So en joddima yimɓe si ɓooyi tan ko yimɓeje ko ma ƴettodira luɓodira haalaji. Ɗin noon addi ha takki ha ko ɓuri hewde haalaji meɗen ɓe certi hen. kono non hen bof sa ndarti ma tigi tigi watti hakkil mudo hibbe ko jowtata ko ayetta plaro ko serti ko hen ko seeda
Docteur Aboubacar Diallo yewti en seeda e ko yituda e der wittoma e walli fagol deftere from Babylon to Futa Diallo holko woni taskare ma e certude fulfulde
en ko non wonere e der fendo mi hailoto fi darugol do dum tari kapullo piji jowi no wadi ko hala men on certi go ko no sakitorde non se andare gila Mauritania ha Cameroon ma Sudan e den jogi fulbe e mokala ka jodi don ben be jettai hala seda e dilledi don ben to pere di dabere den ko namu on no ontigi hailo tano haray namu jidi no sansorde non de wana sa yari Senegal namu mabbe ngon e namu sa ardi hella Futa Diallo Guinea on haray no sedi toppere tata berenden ko colonisation porto beben ko dolmi en kon kambe kadi be accuno keri keri baydin keri keri wadama be tumbindiri yimbe be tawata wonde manna e haray halaji mabbe din no sedi kono ko mabbe yitindina halaji mabbe din fiyo be famonde toppere naya berenden ko mamma saidu yewti kon do den ko ko foppondirden kon e leji go wana bambaran ko be ma hausan ko be ma wolof be en foppondiri e ben don kadi iden wawi lubade e halaji mabbe seeda wattiden e pulargal toppere jowi jowabere den nongu ko den don non buri e dolnude ko hiden jogi fulbe gayna ko be ben e fulbe hodube ben gayna ko be ben ben don ko haylotobe ko ben don buri marde pular ngal enen hodube ben e wawata yewtude bay kambe be duda foppondirde janambe hare ko kambe tum wondi hakkude mabbe tonde kono enen hodube ben eden hodiri e leji buri den wawi lubade halaji mabbe
Joni mi fewtema Aboubacar Hassan mi fami e nder yewtere an min e Nigeria nabe hay Nigeria ton fulfulde no certa gila diwal nabi diwal ene hara dum no tawa e ko poduma yidugol gande demde
e ta fotti fulbe Nigeria atawe wodi fulfulde Adamawa wodi fulfulde United fulfulde Nigeria fulfulde chaka ko ardi am mi don leddi Scotland min tare iyalu am an bidim ekkitina bibbe am fulfulde en be don def ekkito Inglisare do bidim ekkita fulfulde mi fukki fulbe Adamawa do be don bolwa ni goddum mi heptata ko bolwata goddum mi hepte ko bolwata to don fukki mi tefti halaji defte fulfulde mi dara ko dum windi fulfulde ko ekkitina bacciyam be ekkito fulfulde an don ko temi tefti defte fulfulde mi janga e mi jamina
a jarama Hassan on jarama fof mon ko adi en jokkade nde yewtere mi falete yen hedo nde jantore nde neldimen Sherif Diallo on ko nultondirado VOA fulfulde kolda ka worgo Senegal ko jantore fi gorko goto daranido jande pular amo jokki dun hebi dubi hewudi amo udditi dude kereden
gudal sudu baba he kolta e notawa he yeru polungu jewte e kelimore dude polarde mamadou balde gido leñol ardi do gudal sudu baba he worongo kolda
kado gudal sudu baba mi ngar wondu mi hen ko sikke meden yarli hani be diganade pulagu yetem gangal jengine e kala no e joni ko France e Italy e Spain musike men on ko tambe bada juude mo hen men badi ka duude baldu dal suudu baba ko hen tawa e dudal kiddu ndamba bo ke ko hen tawa e dudal sinche sulema bi hen gal hono duude de di buri ni hewde kono e dudal faata wara ko hen tawa banta kuntu duude de di kewi do ha sar e ba e posi duude sappo e je e do ko e duude mi hen yo do yidde jengude dem bangal ko men gandu ko hunde wasside ko haade wadede e editori kala bi proyecto rutto janga dem gal mun sabsi ne ko na dem gal mun jangi ala no wa yaade
tukum bakara ekeron leydi Senegal hakkunde mum e kolta ko kilometraji capanɗe jeeɗiɗi e nayi duɗal pular eno ɗon ñiɓa jangde pular nde ande jokka e pellital jangoɓe hedduɗe pular ɗe eno tolni e capanɗe jeeɗiɗi rewɓe arɗiɗo ngal duɗal noon eno wiye Yusuf Diallo.
Jande nde ko yettere Allah saabu gila arniɗo e joni ndu lewru watta lebbi joyi minen ɗo jangina fatiyetengo ɗengal pular ɗum noonno yaade kadi e nate e joccanɗi aadel e yewitade e sengo kadi fandade yimɓeɓe ko fati e démocratie ha e lawol cafrugol caɗele ha eɗo sengo e jokkodiral ha e ɓeydodiral pour wawde jokkude enɗam e wawde tabintinde kadi peeje ko wawata ɗowde yimɓe ɓe fandale mabɓe. Misal e hande si andani e nder saare Coumbacara ɓe jogui yiyande koɓe yiyani saare mabɓe, kono yiyande nde noon iwata taw ko e yiyande neɗɗo e hoore mum. Neɗɗo kala tafat yiyande hoore mum pour wawde ƴettude yeru e nden yiyande nde ko tafani hoore mum. On sumati ɓe yuɓɓidira e yiyande mabɓe kamɓe foof yimɓe duɗal ngal.
Almuɓe jangoɓe heduɗe polar ɓe salikeye hakkunde mum e kolta ko kilométraji capanɗe tati e tati. Ɓen almuɓe golli e sedantagal mumen ko fodde fulɓe ɓe janga ɗemgal mumen ngal saabi ko dalila mbaɗɗo fayda no fewi. Sherif Diallo, Kolda, VOA Fulfulde.
A jarama Sherif Diallo. Joni mi arta e ɓe joɗoduɗen ɗo finde yewtere. Mahamad Saidou Balde, an hiɗa tawa e nde mojobere jaabire initiative moɓidirde sukaɓe iwruɓe e leyɗe sertuɗe. Yewti en seeɗa fi nde mojobere, holko woni kuuɗe mon?
Yo jaabire initiative no kaaluɗa ni ko woni minen sukaɓe fulɓe tawaɓe e leyɗe kewɗe ko minen darne ɗum. Minen noon komin kawrito ɗo woni social media saka Facebook ko to min ɓuri yawrude miɗen jewtirana toon. Ɗum ɗo ari hen min yii ɓe kulle pular meɗe ɗon no sertiri ni, kono kadi si étage waɗama tan o wawa ɓura hawridde. Min mbi kulle waɗgol wono standardisé toon e kadi nantidirgol ɗum. Ɗum noon fota waɗeɗa suka e fulɓe kawrita ɓe ndarano ɗum wawa wonirde. Ko ɗum wonno woni darangol amen ngol. Ɗum noon e nder ɗum eɗen mbaɗa wono min ni mbaɗa host ono wiyete ko jaaɓere dayla woni yewtere addugol yimɓe fulɓeje danɗa tanɓe gandal kulle pularo heɗangal ngal danɗa wonɓe leyɗeje certuɗe ɓen ɓe gara wattu fof lewru fof min keɓa hen yewtere wotere ɓe gara ɓe jewtana yimɓeɓe kulle pular e pularo no serti e no mbawta addude kadi te kadi ɓeɗen daroni kadi kulle finnugol yimɓeɓe wona ndaari hen yimɓeje men hewɓe ha joni woɓɓeɓe ɓe ladde walla woɓɓe moni dulaji ganduɗa ɓe tamani kayitaji ɓe ngala kulle kayitaji jibina nde ko wayi noon. Nder kadi noon ɓeɗen daroni kadi kulle waɗgol sengo jangde nde ganduɗa dulaji kewɗi a yehi toon fulɓeji ɓe tawata sukaɓe mumen rewɓe ɓe ɓe janggani. Eɗon yewti kadi ne kulle woni finat tawa meɗe noon ha joni a ndaari hen joni fulɓe sengo sukaɓe to hewɓe joni kulle finat tawa ɓe jiggitamo woɓɓe walla woɓɓe han jiggitani han ten kadi noon ɓeɗen ndeto kulle ittugol finnugol yimɓeɓe kode kadi finnugol yimɓeɓe he finat tawa e.
Aboubacar Hassan, mi faami an kadi wonde aɗa mari eɓɓoje fewɗe an e bappa ma ɗon firta defte taali e tindi itta ɗum e engelere watta e fulfulde moƴƴina mbodoji fi paykoy kamejaje rendo yewti en fi ɗum seeɗa.
So min puɗɗi e winde kie ekkitinki batti amin fulfulde to ko tefumi fu ko keɓumi fu se min winda to mi noddi bappaño bappana siru min bolda se min binda e wali wali seɗɗa bako min ɓooya se min gii min binda taali ɗuɗɗi taali yimɓe dukku entare taali poture en esop entare taali green brother to min mofti taali ɗin min gii no haani min binda ɗi entare defte ko woɓɓe ma naftoran. To eɗon bo bappañam on hanko mo waɗi wakkati mo heɗi mo maɓɓiti channel TikTok e YouTube nde waali waali seɗɗa fuu moɗon winda mo waɗa video e mo waɗa explaine fulfulde giɗɗe ekkitaki fuu tokkomo.
Docteur Aboubacar Diallo, mi arta e ma caggal en heɗade darande ɗe sukaɓe ngam toppitagol haala pular. Mi landoma holko haani wonde e bi'ol ma darande jomiraɓe gande fulɓe e feppingol fulfulde nde ma wuren mbi en jannugol fulɓe haala maɓɓe sabu eɗen gandi haala fof koko janguete.
Haray a jarama fi ngol gallandal ɗon nden ko hunde nde mi yewteta bila neeɓi iden hala sitai ka wolete madun ka luttai e fewndo o sa'i do den iden duwa jangirde goddum sa'i pularngal waawale mutude fuuta jalo ko ko wawno ko mawbe membe jandiri en kamilu on e pular be yetti alkule arabe be ben innugol basi nije mimara alif lam lam hasaker waawdem wadude dum don e pular jangude pular ngal filu den kamilu on hande non siden jogi gande annasara wana science wana geography wana math e physics e jomirabe gande no duwa yitindirgol yitindira ndara ko honno wawirta firtirde de defte e der e alkule pular don non alkule pular den fayda hiden jogi dudude wobbe no inna ko alkule arabon wobbe no inna ko alkule adlam wobbe no inna ko alkule e roman duma e fulfulde on dun don ina wawi noddede wana conference fotta nokkugo wana Ahmad Hampate ba en wadirno 1965 Allah hilno be yafo be fotti Bamako be adopti alkule duma gricon den wawi wadde sifa dun don kadi ndaren ko gondum e dedo alkule wawata en wallude ko gondum ko hoyi jangugol madum ko hundum hoyi windugol scientifically e don don wadi en fuddi firtirde de defte scientifically hara joni on tigi janga geography e pular o janga math e pular o janga physics e pular dabure tan dinade dum do burtay tabintinde pula ko wana no Chinese be jangirta non e hala mabbe Japanese be jangira non e hala mabbe enen kadi en jangi no Arabu e hala meden mi yali ella ko wadata en wawata jangude science on e hala meden
Mahamat Sayidu aramari ko beedita don seeda
yo a jarama no docteur jallo hala do ni ko dum woni en ngeta don nyangel dangal meden gal e nyangal gal bindel gal kadi nyanginen gal kulle himbe be ganda ngal pamangal be bawo andude ko no be naftorto ngal min ndo watto jaberi ni ci bom dinen tamido goddum ganda watto yahabo woni min bita ko ekitol bindo fulfulde to woni min banno kadi min badon ko leddi ci tati non andude nyanginte kulle fulfulde watto min tammi himbe be yewbe ganda ta tiurbe leede ni kewde mbada online classes kulle be nyanga fulfulde de ruti kadi ne ko mbiyam yimɓe ɓe kadi ɓe ndaari en heewɓe si ɓe njii pular ma o certité tan ɓe mbiya anen mbawta haaldude e fulfulde ɓe ndaarɗenga gongal ngal mbawta haaldude ma ko mbiyammi tan ko ɗemgal ngal certité ɗa rattaka mbiya anen mbawta haaldude e fulfulde gonno njehen to français walla english walla ɗemgal gongal ala so ndaari hen ko mbatto ngete ɗon njewti ton hay noon e pulare ko certi ko fof so ngaari bulaji ngalɗa oɗa pamani hen ko mbawi lamno ippilde ɗemgal gongal natti noon heen lamdo ɗon kulle paamodiro ngannoo ɓeeɗa ko hono ɓe mbirata ɗum e ɓeyɗo kadi ko hono ɓe mbirata ɗum aya ɗum ɓurta wallude meɗen kulle pulare meɗen o yaha yeeso so ndaari hen hay araboɓe kamɓe fof arabore nde wona wootere kono hay noon ɗum haɗani ɓe ko waɗde arabo ɓe ñanginamo ko heewonɓe gollirta mbaɗa gundeji mumen fof ko kadi wonɗe ɓe njewtirta ɓe mbaɗa ko mbatta ko fof angal yeo kadi yo français o naari hen fof wona hunde wootere nde ta e certi seeɗa kono ko setti ko heewani hen pularo kadi ne ko noon ko ɓurte wadde tan ko jangu pularo jewten mbo kalnen mbo jinnen yimɓe ɓe kadi ɓe kala kulle tengal meɗen ngal pular meɗen no jandi ɗo duuɓi yeeso ko aroji hay joni en jii kadi hay radio ji ngata international média ji ɗi ɗen kadi ɓe keɓɓo kulle fulfulde nde ɓe mbaɗa ɗum broadcasting maɓɓe o kulle kibaruji ko way noon fulfulde nde so ndaari kadi ne hay google translation o fof a wawi hedde fulfulde ɗumno ko mbiyanɓe tadi ɓeɓe yo ɓurtu
Aboubacar Hassan mi okkama landal sakkitoral ngal holko woni eɓɓoje ma aroje
eyyi joni e bono mbiyaɗa joni no min giɗi min gaɗa min giɗi min gartira deftere nden into an app so yimɓe gaɗe access app from mobile phone
waɗa application
yeah no, from mobile phone and it's easier yimɓe jangay bono joni woodi saggitorde Oumar Ba windi woodi saggitorde fulfulde Adamawa saggitorde dictionnaire kena fulfulde woodi apps maji yimɓe ɗon ndaara ɗen ketta fulfulde woodi website bo yimɓe windi amma so min keɓay min gaɗi app min gaɗi taali ɗi nder app deftere min windi fuu min gaɗa nder app yimɓe mbawa jogo ɗum ko wala internet ma neɗɗo wawa ndaara janga walla seenino ko dum windi der don
a jarama Abubakar Hassan on jarama on fop mon bandirabe jabde mon tawede ende yewtere en etoto hebde hebgol jonde wonde kadi e halude fi fulfulde si Allah jabi e der jonte ma mbiyen e der lebbi aroji ko vewa fulfulde wondon e hedade on fami o taskaram ko hertinanaado hala fulfulde ngetike famude certule ko woni e der halaka won woni e der halaji goddi faransire haletende pari no certi seda e den haletende quebec ko wonon engelerende amerik do no certi seda e den de australie ko heddi kono non wono yawtiri be hobbe men be nanuden do ko matun halaka winde ka jangine sabo si en darti fota en wan fulfulde nde si jangama an walla ustude e sertuki mum joni joni jokkoden ko heddi e taskaramo
ngurdang fulbe
ngurdang fulbe nawran en hande Burkina Faso ton walde e daraninde hala pular joddi ni biro mambi en suudu ardibe mum den walde no sincha ele jagoral kalfinangal toppitagol dem de ngendije mambi en demde muina de Burkina Faso walde de non no anni gollude eboje ngam nawrude fulfulde yeso Abdul Karim Bahajo neldi en jantore mun gila Wagadougou la morde Burkina Faso
beli kana wodi ha so bad na wodi di halaji yi halaji Umaru Diko ardinaro gadin yeso walde sous-commission national fulfulde dum mon walde dal ni ne fulfulde le leedi Burkina Faso be ngadi dum mon etore golleji mabbe suudba ba holoken be tiagal holare de be jowa gadi de poti wala fay seeda suni hore jo walde den Umaru Diko
mi ngara dum dondur mi jida balde de kawndure talkiam yami kokko batala mo darni do temgal na tawa hadi leedi Burkina fu tagal dum ngarta jonka min jodo min battita min dara dum min jey gollude fadema ngal daro le dubi nay garoji di
ko he wada ma sino etore de be jettini dum mon suudu baba warbe seedi dum mon golleji din e tiaboken fulfulde na haale le nokkure cialalol goton tel fi leedi Burkina Faso wodi do donno ko wete in national imama nokku battale laamo hawjibe dum mon demde finatawa leedi Burkina Faso e nyaagaade fasiline dum mon demde finatawa de ko heewi na hani wadeede fa hannen fallita de ngam pulaako jepto seno docteur Issa Diallo annado sanen le daranaade pulaako le leedi Burkina Faso
biro kessongol ummo darro tawe demde de do kewti hande do ta fulfulde tawe le tabo hande parto wiete numerique do wobbe na mbiya ia demde de fumbo ok sanne 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 delle fulfulde do bi daro dobe ka fuddi darade sabo Union Africaine to der balde de gondel de bindi kewde na jahare e fulfulde del Burkina do do birol ketongol na lebi daro hakkilana do sabo fulfulde warno eta koreji di so koreji di jiata barke fulfulde a barke fulfulde yi hande hande ni kana tawe fulfulde na wado ko kaaje da wadde telephone funa way wadde de dum fulfulde
Amir Djibo kanko ardi wotiji ngadaadi fasube dum mon bilon kessongol o yitti sanen golleji di no njaari den o roko dum mon bilongon ummo daro golla fajeta dum mon dengan fulfulde
law golle de hakilu ni keba bi kawndure yimbe sabay tiiro wada man ni da hana jodaade don ga suud ba fu be pop
daranaade dem de fina tawa yo kabbu ko modo sanen ko ko horebe leedi Burkina Faso Seigneur député Ousmane Diallo joko tatabo ko ko dum mon horejo député leedi Burkina Faso awiana ko heewi na golle fajeete dum mon demde fina tawa kalteedi leedi Burkina Faso
mission jinga dan yahe kaya yahe nyaare yahe fada yahe bobo no watta de yuaji di ande e hala jinen fina tawa alte na do tira dum
su commission national fulfulde dum mon walde darini ne dum mon fulfulde golleji mabbe yo jettude dum mon demgal fina tawa pulaku tatijine leedi Burkina Faso Allah ngel horejo walder den Umaru Diko naroko suudu baba pulako fudaro do tabe dum mon le golleji din bilon keso ngiinaango nyanen alalla nogay sappa burdu dum mon leedi octobre hitan uginaaji dide nogay nay nabe jogi dubi nay fabe jetta dum mon hala fina tawa fulfulde tatijine leedi Burkina Faso Karimbaajo viwa fulfulde Wagadougou Burkina Faso
ajara makarim bahajo joni en lumban kerangol yahen mali tonkadi wal de tabital pulaku subike hore jomum dum adduno satende hikka seda kono gasi malinabe ngandi ko hombo ardoto tabital pulaku lestindi fidubi nay aroji di moktar bari yowtan fimun
fedde pulaako andirteene tabital pulaako na tigino kawrital mangal asse sappo e jeena yaade nogay october lewru tubaako le bamako balde didi rendinde e mi yaade no pulaako watta de yalta e tiidal la moone handen do seku jallo kam wonaano le fedde sukaabe fulbe
walde no darnaane ko wana hande walde darinde ara buri duudi chapantati hande duudi mere chapantati e tati ko tabital pulaako watti donc elay ina du chapantati tati wana wajibi tawe ti dallahi godude hande di ana wodi parce que yure du sappo warde hande kay andi ko wodi le bari ko wana ko wodi no kenge donc tabdal bulaku mali en ji wakati fu mo ti dallo o buri heewde na so won imi be fam bonna inde di do leedi laamu leedi ni en ji tabdal bulaku holli position mudum ketande laamu leedi ni
congrès o kadi ina jokki e subade horejo keso maître hassan bari e seku bari kambe jaadi votiji ko sakiti Seku Bari kam wada horejo tabital pulaku dubi nay garoji di en kettino Seku Bari
maunan gorko minen wadi election mauna o tayido wete o ferdai sabi minni ko kanyi so Allah jabi du golida e makko so Allah jabi du biro mo min wadata o min yoppata te goto tagga e min futira yimbe men fulbe be nanta fulbe be dum woni e min mi hala inde seeda fulbe gaduro kan wonno do fulbe baniko fulbe kanadugo fulbe haso fulbe wasulu no fete fullo fuddo woni min nanti da ko kondala en fullo fuddo woni nano fulbe nanta fu min dara no neddo mun tawirele e biro ko dum pettige so Allah jabi artiste be min dara artiste wawdo wadde artiste en representer journaliste wawdo journaliste
subgol horeje keso waddana fodunurgol hakkolo filotobe no ardo fedde pulaku Ibrahim Bogum kam horeje fedde tawetene e tabital pulaku ina halana en chadele de horejo tabital pulaku hani darnade
ibi kani tawede be njukkito kongel mabbe dow gollube fa inde de heddo e darje mudu heddo dow mali me ko wondi wande hande ko dum wona ko hokkaten image lobbo enen malien ngabe njogi be fedde do festivité wadi hande fu mali indirte enen goni be be gondi nyungude do a nyimbadne ko muddi kala nyimbude me nyimmataabe jafi jumu en gonde labbi hono yaata don ana tanni donc wi de njidi ngaro o mo jewo dum watanno hakkile sanne
tabital pulaku ko fedde mawde le aduna der leydi mali Burkina, Senegal, Mauritanie, Guinée, Niger, Cameroun, Nigeria e leydi kewde horejo mayri der duniyaru wi'ete laamido Sanusi mo leydi Nigeria Moktar Bari e inde VOA Fulfulde Bamako
ajaraba Moktar Bari golle ma feewi hediyankobe teddube jo fi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sertude min nabana en ngol gimol ngol baba man wadi dum ko yela makko o wiyen ala bijam mal e dande lenyol komi woni cierno modumba yottinando on taskaram o imorde Washington mi weltanike wallube lan yottingol de yontere do mi jarni Abdrahman Dia Michel Joseph e Dan Brody ko kambe mballitidan yottingol o taskaram hande mi jarni nultodirabe VOA Fulfulde Pop yacce kame jaderendo amen Facebook e WhatsApp njiton hen lowdi amen iden okkindiri adi e yontere arore siyalla jabi mi do yelani on jam nokku kala ka wondon yadunaru on jaram